Ɗo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Fili dambe toɓɓoggi jannde faandu haala Mamadou Samsi ko jom ñal sakiraaɓe heeɗiɓe. Guteji kewal jam mawuji na wembi sanne ben joɗiɓe sere ɗiɗo nokkuji to Tumbutu Dire Rarus e Gundam ben taruji kewɗi guesse jolliki farati wona fowtude e ñaji kewɗi goɗɗi. Ko ɓuri temetati jon e koroji gooni ben ley ngallure kuccala yogaɓe mabɓe keeɓi ko hinno woɓɓe kay na joguitellaji biltade. Gilla ñande altinere nde domoɓe prison na e mutere golle himmeji mabɓe ɗi yo kabaru joddi e kañe ngenari ɗi godi sembe kabaruji amen na hande kikide Alkamsari noga ɗi décembre 2022. Bisimilla sakiraɓe. To Tumbutu Dire Rarus e Gundam jamare na jogi sugula kuteji mbiyon bonandade jam e say kuɗi sawbini kewal mayo Niger ngo hono oɗo kabaru wayrama yiyede gilla 1993 e wi yogaɓe guesse kewɗe jolike kureji kewɗi dunno keeɓi tellaji jamare e mbiyon e sarusiji holliti yo dabareji piya no yawiri keɗɗanna kome heɓani do fasango Ousmane Niali Bouli e sita sidiɓe.
Coopérative Amadia fedde remoɓe maaro holliti wiide anaway hono wala fof ko heddori hannden kaa eɓe joggi gikke lobbo laamu o pati haaɗa e haalaji ɓoli tan darano sakkade kasara ley o région. Mahamane Goubi woni hoorejo coopérative Amadia.
Guesse ko yaata hectare ji temeɗe jeegom e noogay wonko udda to diyan guesse yogaji Antoune Kassine ɗe janɗa miili uddude. Mi heeɓi balleku ƴiwde bangal yimɓe yogaɓe ngaa fo hannden meɗe sugli e o torra laamu an hani fiide dabiri yalla mawori jumraɓe ɗe guesse ana heeɓa waɗde demanum en den nokkuje
caggal guesse galleji kewɗi ji cuuɗi muɓen keewi ndiyan yogaji ka caami jaati. Service développement social Tumbutu holtiwiide fi dabareji faabade ɗi galleji. Youssouf Mamed gollowo goto service développement social.
Ana ɓuri galleji ujunere mo torra jamɗa hewti ngaa fannen dabiri ana wondi e feede yalla ɓe yimɓe ana faawe mais fi dabiri waddundeɓe kaaki li o watti noon ko heewi meɓɓe tewtinama nokkuje to walta to ONG ko noddirte croix rouge e pelle yogaɗo Kassine ɓe waddiɓe ko ñaamete kay kaaki
même di cash.
Waylitagol wattu laati sababu ɗi yolongoji ka wona ɗum tan woni sababu muɗum e wi colonel major Beydari Tarware directeur régional eaux et forêts Tumbutu.
Ɗum wala saabe kammu ko toɓi le région Tumbutu wonko saabi ɗi diyanji diyan maayo wonko yaɓɓiti sanne fa nangge nokkuɗen fo caggal muɗum weltan watte o ndu baka mo ana hen ga yogaɓe e yimɓe joɗɗi nokku o ndu ñiɓi nokkuje to janna ƴaɓɓirto jiddi duuɓi kewɗi ɓe fuɗɗike mafude noon ilali janna ɗum saabi hannden so menele o torra.
Golliɗe ɗe kolliti wiide ko hani huncanede hoore yo ɓeydugol sembe tiddereji ɗi ɗum ana wawi sakkade yolongoji goɗɗi ley duuɓi garoji.
Sakiraɓe tutta haklaji mo dukam radio baga bem amen facebook haydu twitter. Kuteji mbiyen tiɗal leydi ndi nde heewi sanne dow rewɓe kañe jokkolɓe to laamu mutti mbiyen rewɓe gonɓe lekkiruji ɓe ko ɓuri hewɓe ɗe mbiyen terroriste jagal gaɗa duma mabɓe e mbiyen egguideɓe no sembe e doole haddeɓe heɓde mbiyen kalisi na ɗum haddeɓe hinnade gulleji saminoji keɓal ndenno ɗum woni ko musiti kamɓe rewɓe gonɓe muttiɓe ka noon jokkolɓe holti wiide piyan dabare hinnade ɗum banggal mbiyen jande e faamu e kañ ɗum heɓgol golle intal ak bilal ɗum ko heɓani kadi fayso tan ko sita sitiɓe e Fatumata Mayga.
Min maati hannden wi dima ko rewɓen ana wondi e bonnede nokkuje to lafi deƴƴerna woni ɗum ko holliti madame Nasiri Aminata Kanta kañum Amiru fedde noddirten kafo réseau mutti.
Rewɓe ciyeɗe ana tampi sanne ɓe gonti ɗallaji kewɗi wala fof ko ɓe mbawi wande ɓe gala issago mabɓe fe rewɓe cottuɓe e nokkuji mum en ndu noon gorri sin torro fof ɓe
gon
haɓde lafi deƴƴerna kañum honcude keɓal yarde yesso wawa heɓude lawol sono wala sukaɓe jangguine ɗum ko Modibo Traoré holliti kankon hoorejo sukaɓe jokolɓe réseau mutti.
Miɗen kaja sinde jande sanne ɗum latto sababu wallude sukaɓe jokolɓe e demal soni golle ana woodi sukaɓe jokol miilatako wande golle bonɗo.
Le mutti ɗo yimɓe ko heewi holliti wi lafi deƴƴerne ana fawi ndu wasde heɓde golle sukaɓen nde wi meɓɓe diyan e deƴƴere wawa heɓede feyi sono wona sukaɓe jokolɓe heɓine golle.
To kuccal to holtan wiide ko ɓuri temɓe tato no mbiyana kureji na ele ngallura nde yogaɓe mabɓe ko heeɓi biltade saabi mbiyen imadraji heƴaɓe laamu ka noon nane mabɓe ɓe jogui tellaji hono kanko Aminata Cissé ndenno kanko gollo golliro juuɗe mbiyen mo jomɓe mo hinni golle makko ka noon tellaji ana woni e kabaru muɗum fa hande kanko ñaanoɗo to kuccal toon arkia touri wonko heɓene keɗa fayso tan Ousmane Niali Bouli e sita sidi ɓe.
Aminata wegguɗo koro wadde joɗade kuccala duuɓi nayyi joni kanko e kureji makko ha nden o holliti wiide golle guri o watta.
Mimine moƴƴina kofneje kañe armoire bellaɓe miɗo moƴƴina kulleji kewɗi Kassine ko walda e ɗum min waɗagal gollal duuɓi heewi hannden ga mi sottaken kuccala ɗo heɓo gurɗi jaati ana tiiɗi meɗe lafa guri meɗe lafa kalsi e balleku.
Développement social kuchala gollede daranide fa barbe e gube holti wide bawde mudun ana famde fa darno ko be gube kasindi dina jawara won ke jada fa be e gube natta himbe le gollede développement social kuchala
vraiment on a
sona haader ma gonga torro anka satti sabi meda hasingini e nyamiri ka e balle ko ko heewi won galleji didi wadi jippido de lede balle be wala fe hunde ko nyamata sona yogabe faabe amen menade meda way hokkude be hunde lignol man handen ana fota yima udnire temet jiddon ko jippido galleji temet
e gube warde kuchala be juri le wuddo e sahal mali e wikka jaado mabbe le onoku himbe kuchala bisimibe dara neke do yirwere mabbe do wonoko arke tour hebe sijjo tamane iwde kuchala
joen kabodo hultibe na e gubal EGS mbenna hipoke kenyan do wuro gulelle hoyi gurma denno be kabbi saybe dido e jaadi dun e dabaji kewdi jamarande mbenna woytike lamuko mbenna kambe habitibe yalla de jaran hewtali nuku domobe ciudi kaso mali benna e mutare golle balde joyi gila nyande altenere de be ngoytiki kabaru njoddi e ngenaari mabbe e wi lieutenant Dawda Konaté secrétaire général de SNK mabbe jodo halaji di benna wala ko bilti denno kanko Adjarat Konaté wonko hande Adjarat Konaté kadan fosanko sita sidibe
ko
de l'esprit de l'ordonnance et adopté avec le collobe jumrabe diplôme ko yaadata ko jogdimi en nato goto fonctionnaire civil kan e mangal pade be lam gouvernement tan an jogi diplôme goto be fu jogdimi en nato goto gamé yi li sariaji bataka sa hakku menen gartobe tuudi kasoyde kan e mangal pade kedambe jogdi ama ana certi o sabi sume holliti lam on medde mili wadde murtere golle gouvernement bami anne gidi rawne wi kan jipta o kabar de fagnel man handen tan woni hune fu biltaki gidi le 1er janvier 2022 dou hani biltade no gaddabiri fiade pe gote mudun nataki sago amen me jotti me jandidi e horebe be hanne amen hono fugo darsi o sabi sonde altenere sappo e jene decembre menen me yemurtere golle
le yote meden lulinde dossier la semaine bem man hala mbien lawi di taccete wattu cakita hidande mbie bangal yambreji kewdi ngadetedi di denno kanko Fatoumata Maiga wadi imadara yottade humani be kabar mudun yalla andude wonko sari hali domude kadda ko fosna kanko e sita sidibe
taccugo lawi le deede yogo bamako latigo hunde sullunde bibbe adam en ngadobe di golleji kolliti wiide ko sabi minta di ti allaji woni rafi nokku to yengeji kani wadede
nuk fo wala to yembereji watte dum sabi so di kulliji anade mate le gennini jama ana heewi sanne me wala fo to me watta yembereji amen meron ana han ewunde amen nukku to yembereji watte fe so tammi yo an kalsi mudum kulleji go heewi ana sabo so yimbe joddo de labbe mawdidi
bello tobe taka lembe en kanye nawtirtobe lawi di kolliti metti mun en be beydi wiide soni be kaja lawi di sana be piloyo to woddi so be kebe wellade
ci block la circulation il y a des gens qui
non hada yima jabbade jati me janti fami tampi gaf du fu hadebe jodado labi mawdidi galleji ana fandi sanne nuku fu wala le galleji di to yimbe jotto wada hono di yembereji haba basi en nanal mudun do sabi so hewbe ana jodado labi mawdidi wada di yembereji jama butiken sanne le dede dem fu dungu sabi di kulleji en nanal mudun nyalan handen
tawene lawol hana taccede tawi awala yamar meri so yangeji ana wade an hani ko talkuru winde holle ya meri hokka yamarum so dum heba wadede so meri hokka yamarum polosien ana mbawi immande dun chek fanta madi travere goto e lami do meri commune tato bo bamako
hono di yembereji so ana wadde do labi mawdidi be hani winnde pataki be nella maire commune on maire on tan wa yamurebe be joddo do labi mawdidi be wada yembereji mabbe so ni wala dum seraji anale leni jati ku hatta dum fe police me ana way hadde be yimbe joddo do labi mawdidi yimbe tampi sanne sabe joddo do labi mawdidi wada yembereji sabe wala foto yimbe jabbirto police an hani fide dabireji yalla di golleji ana acca le gendini
hodon woni ko sariya ka wido kabaru mun kedo den docteur Dawda Traoré juriste
pour l'organisation des mariages
sohone labiru ma kurtun ana wada yim ana han famunde horebe denene ma mereme sobe jabi jodandu labidi sabe homa fu anda watti goto nobe yopata labidi sobe jodin giddi sugan attan fa futra taben jodi de imata kon ga seria jabene feele leedni seria wonne leeni ko holliti so neddo jodigendo labi mawdi hadi yima jabbade ana wa jukkede ujnyaaji nay ma ujnyaaji debbe faataade udde kaso ko bamta hitane wotre yaade lebbi jeegon
farde sariyaji di batede e timmode hitane de kammari yengeji di laawi kewdi taccama le ngendi bamako
sakrabe do katene kabaru jam hande mi ci ton tarfa sa tutum tar do be mal amen 3w.8.org man no don jamo 3321 yotre meden magazine du sukabe hande ana yowi du majjugul be do sukabe di tayka di do wattuji di denno kabar mudun na hi ana ya ana tidi mat mata ka le nyaloma li bamako ma kedde leedindi denno cakkita wadade won ci suka leel mu dubi jena majjudu fadmu yitede jangu mudun jati kanko lali tangara won ko hebani kedde fa sangu mi fatimata mega yo en kirejo ana wara badde nay hande hamma suka gorko mo dubi jenay jogir titallaji hakkilo majji non nyamana majugul mako humpita ma jati do réseaux sociaux ngaji di nyaloma cagal mudun o tawamatu baginida basfu fole mako inni ko madam touré kadja wemba manon sanne
ndi chemani
hammadi ammo dubi jenay majji sanaso neddo yimo so wana dum mo wawa merde suko o jati to mamu gonno mo ngardo sawrade nokku o nokku kesanon yimbe hewbe andamu min beeli tiki febo ya sanne so tawi yimbe be ana andinomo sanne yitude mo tidata ana hani ko min gaddanamo hakkille sabu ne nyegitindamo fu mo yahanan hore makko joni wana go o makko majjude ndeyaf o mo majja kako joni ko ni nawi
ni ni nyoma del ga ke folo
tamadun do yo yebare sarabe gollirde leddi ni humanide haybgol sukabe gonde bamako noddi sarabe be watande hakkilo sanne e sukabe dido wattuji yambereji hore jo gollirnde yusuf bagayo holti wide hinniki ko warata kabaruji sappo e le ndedo hitande bangal resources ngaji di
de temps en temps
sate sukabe ana majja le ngendi siga suga soni hono dum wadi so be njitaama be ngaddete suudu polosi ga en nami naba dum to sukabe resete hay min dartan sara e makko so sara e makko njitaama dum min ngadan curoje mo wirfitoyo to mabbe
a la maison
majugol sukabe wona tan le galdure bamako to sikasu ton dun kabar mudun matama gollire region moni rewbe sukabe ngone ton limti ko waratan noga sukabe majjube e lende do hitane holti gollidide polisabe nuku o kedana usman dambili horejo moni do kabar sukabe gollire ngone sikasu
en appel aux parents
meden darda sarabe ngadna sukabe hakkille e timmode hitane ngonden meden andi du e wakkati konje ngonden dunne ana darda be tinno sukabe sanne jatude to suko yaata fu wadande mo hakkille le ngallu gonden homo fu no wurdata ndarata inne abba fu yalta homo fu wadna hore mun hakkille
mama aussi
ko bur hewde majjugol sukabe wakat jun o do rezo susu ngaji buru yede dina gollede ko monide kabar mudum docteur Moussa Toufaro Touré woni horojo tribunal sukabe bamako holti wide foy goto yutnaama kabar majjugol sukabe kanon holti wide jukmoji nasarta li sariaji lidindi fewde kala kinbe dido bonanda
pour l'enlèvement
kabaru ciutal yimbe so nimin yewi article teme did e chapande neyobo code pénal neddo fu nanga do di golleji ana wawi jukurede duubi joy fa yottade e duubi nogay jomun ana wawi uddere fa Allah bada na du jomun natta e leydindi abada salandi kam lamun kobe ngon darnde mawdo e di golleji ka an hani ko sara beddu ngadna sukabe hakkille
au niveau des familles
gollede humanide haybugol sukabe na nodda sarabe be drade e darde mabbe sarabe dun noddi lamkobe haybude sukabe yalla e be hisa e faratiji ciutali e ko nande mudu dun o timta yewtere meden sukabe magazine tous les enfants yo ngi yontre waro